agaram ọdịshị nne egodi na abam ọdịshị nne ndị wa ihe ka eme ukwu ma maka ukwu mmadụ abagide chọwa gaanụ ka bagide ngwa patalụma dek ma pagbide ihe dị na nek ma emegide ọhụ dị mbada mbọ hụdo okotoko ebenebe bụ na ebenebe ngwa kwado ka ga ebe n'ebe nke ọ bụla na-ekwu n'ebe ebe gbakọrịlaka na agbapụrụ ịlọkaja ejikwa n'ukwu eyi oti wee karịakara eti ya mee nkwanụ ọbaba ababa anyị gba ya ka egwu ebe ọnwụna nna ọbụrụso masa ibe na ma ishi ọbụrụso masa ebe ọnwụna nna ọbụrụso masa ibe na ma ishi ọbụrụso masa ebe ego ọbụrụso masa ibe na ma ishi ọbụrụso masa eze nnụnụ na fụkwaso masa eze nnụnụ na fụkwaso masa ebe ọnwụna nna ọbụrụso masa ibe na ma ishi ọbụrụso masa ebe ọnwụna nna ọbụrụso masa ibe na ma ishi ọbụrụso masa ebe ego ọbụrụso masa ibe na ma ishi ọbụrụso masa eze nnụnụ na fụkwaso masa eze nnụnụ na fụkwaso masa.
I'm loving the combo, and she coming me sounds like a jumbo. Ha, she call her like rainbow, and she dancing me like Uche Jumbo. Ogini, kane, kudi se. Mwa bo ha, di mo, di se. Bia pule, the guys, now man kill himself. All the girls, I now buy, say himself. But she here for my money, this thing just, they make me, they deserve my mind. Hey, I'm not gonna remind her. We go make up, we go puna, why that?
Make you my lolo, take you to China, huh?
I take off your clothes, make I dress you like a designer. Help you, when get you boogie, book on my love.
Everyone I know goes so massa, even on my show goes so massa. Everyone I know goes so massa, even on my show goes so massa. Everywhere I go goes so massa, even on my show goes so massa. And then none enough for so massa, and then none enough for so massa. Everyone I know goes so massa, even on my show goes so massa. Everyone I know goes so massa, even on my show goes so massa. Everywhere I go goes so massa, even on my show goes so massa. And then none enough for so massa, and then none enough for so massa.
FB on the mix.